రేడియో సగలే అమెరికాతి. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 walakkaa hanga sa'a 3 meetirbaandii 19:22 fi 25 irratti waashintan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. guyyaarraa caamsaa tokko jennee seenne barri 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Abbaan alangaa addaa Ameerikaa Aanaa Baltimoor nama qabanii harka qaban nama tokko jeesanii jedhaniitiin poolisii Ameerikaa 6 balleessaanii matanii arda addunyaatti guyyaan guyyaa hojjettootaati addunyaa irratti ulfeessuu jiranii waan arrasanii qopheessin keessaa tokko tummatoota duwarraati ansoraala keeti.
Juushonni Itoophiyaa irraa fuudhaman Israa'el keessa qubsiifaman loogituu irratti gaggeeffamaa jechuun har'a hiriiraniiru poolisootni walitti bu'an. Gabaasa qabna oduu booda qophiin torbanii kan dubbifneef dhageenya irraan baqattoota Oromoo Bengaazii Liibiyaa keessa jiraatan irratti fuulleeffata. Walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Jimaata waan ta'eef gulaalaa ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisuus qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna guutummaa oduuf gara soraatti deebina.
Baltimoor magaala Ameerikaa zoonii Meeriland jal jirtu dhiyootaan nami hujii poolisii jibbee hiriir ba'e lafitti chochoos ta'anitti arda nami gammachuun laf dhiitu jira. Waajjirri abbaa langaddaa dubbii poolisiitii dhiyootaan gurbaa gurraacha harki isaaniitti lubbuu dhabe qoratee poolisoota balleessatti mure. Poolisootii jaantuniin warra gurbaa ganna 25 Freddie Gray qabeetiin inni harki isaanii adoo jiru lubbuu dhabe keessaa tokko. Akka pirezidaant Obaamaan jedhutti waan Freddie Gray tolchan irratti dhugaan ba'uun waan akka malee faayidaa qabaate warri dugurbaa kanaati itti gaafatam dhiyaate seeraan dhiyaataa jedhe. Abbaan alangaa addaa kutaa Baltimoor Merlin Mosby akkasiin jettetti gurbaan guyyaa 10 duratti qabam kun reeffi isaa qoratame ragaan hedduun argama. Madaan mataa nafisaa irratti argamtellee raga keessa tokko. Jarri kun gurbaa qabkaan sila mana kimii geessee wallaanuun male sun dhiisee seer malee makiinaa fuula hedduutti gorsee gurbaan kun wallaansi malee lubbuu dhabeedhan. Gurbaan kun yooyyuu makiinaa poolisii keessa ka'an suniyyuu namu bututee chochooyyuu hin dandeenye seersi laanam qabamee guutuu malan cufa hin guunneef jedhanii poolisootaan qoratanii balleessatti muran. Poolisoota jahaan Freddie Gray qaban makiinaa keessa ka'anii yaaniin kana beekum beekaa namijjeesuun dharaan ragaa dubbachuu fi waan gargaraatiin himatan poolisootii matan tana amma akka dhaga'uu jirutti namni shan qabamuu isaatii fi kaanillee qabamuu waraqatiitti barreessuu isaanii mirkanaa'uu jirti. Abbaan alangaa addaa tunin maatii gurbaa kanaa adoo ragaan kun hin bayinu duratti poolisootii tunin balleessa isaaniitiif itti gaafataman jechuun mirkaneessiti. Namni Yuunaayitid Isteets poolisiin seer malee nama gurraacha seeritti balleessaniitiin waan hedduu himatan jedhaniitiin yoo hedduu hiriira bahaa turan. Gamkaaniin akka ministeerii haqaa Yuunaayitid Isteets jedhutti bulchiinsi mootummaa Obaamaa poolisoota Yuunaayitid Isteets seeraan hojjechuuf dhibaachuu isaanii to'achuuf wayyaa'uu isaaniitti kaameraa kaa'eetiin akka tun hojii hojjechuu dandeetti ilaaluu fi doolara miliyoona 20 ramade. Dubbiin tun eegiin namni Yuunaayitid Isteets hedduun hiriira ba'eetiin poolisiin biyyi tana seer malee nama gurraacha balleessa jedhaniitiin hidha kaan ijjeessuu jiranii jechuun hedduu hiriira bahuun duubatti. Guyyaa 10 duraalleetti rakkinum akkana kan irratti nama gammallee hiriira bahuu jira. Akka abbaan alangaa addaa Yuunaayitid Isteets dhiyoo filamte Loreeta Liinch jettetti akka poolisiin Ameerikaa nafatti wayyaa kaameraa naqataniitiin ittiin hojjechuu jiran jaban kanalleen hojii waliin deemuu dandeetti kunin ammoo waan hedduu rakkina hambisuu danda'a jechuun dubbata. Gamkaaniin addunyaatti har'a guyyaan guyyaa meeyideeti guyyaa hojjettootaati. Kan hojjettootaaf hojii isaanii ulfeessanii rakkoo isaaniillee irratti mari'ataniif kaan hiriira ba'a kaan ammoo hiriira baheetiin rakkoon isaanii akka rakkinni isaanii akka faayidaa qabaattuuf yookaan ammoo waan gargaraatiin rakkoo isaanii falaniif gaafachuu jira. Kaan ammoo akka hojii isaaniitiif mindaan dabalamuuf gaafata. Indoneesiyaa Filippiins lafa hojjettootii guyyaa doolarii lama gadiin oolanitti nama kum hedduutti hiriira ba'eetiin rakkoo himachuu jira. Gamkaaniin ammoo hojjettoota kontoraataa akkuma hojjettoota dhaabbataa mirga akka qabaatanillee falmuuf hiriira bahuutti jiran. Hojjettooti kooyiraa kibbaa yoo mootummaan isaanii caasaa hojjettoota jijjiiruuf deemu dhaabuu baate hojii dhaabuun doorsisan. Iraanitti ammoo akka haalii hojii hojjettoota miyyaa'u gaafachuu jiran. Poolisiin Tarkii ammoo yoo poolisiin nama guyyaa meeyidee kan irratti hiriira ba'ee bittinneessan hojii dhaabuuf dhaadatan. Giriikilleet sa'aatii 24 keessatti hiriira yaamaniitiin rakkoo himachuuf qophii jiran. Jarmaniif Raashiyaanilleetti rakkinuma akkana kana himachuu jiranitti amma caqasuu jirti. darbatan tu radoni VOA sagantafan oromot. Warani motumma Saudi ammalle Yemen kesat milishot ashiatte haru jira hardalle milishot kudan kakka jesusani dubbat. Ak ministeri ittis warani Saudi jidatti lol kanirratti lol tu saditti ta Saudi itmadai milishoti tunini. Dari kattamurani Saudi kesinani namheddufit umbekamani tanan himatamanille. Saudi jitokko jala yokkanu milishot ashiatte tani Yemen kesat taru jirt. Yemen amman tanabiyya hababul chel abdeetini milishoti gamumgaman wallolaniitini namu ullafu walirra fudachuf motumma walirra fudachufi lolujra Saudi namu milishoti shiattan lolujjirt. Gamkani namu tuyuri United States ka kompiteri hajaju kanamin lenkesin jirre nagala fa egu vjibuti tergan erganitin hujjachu jiru akka gabaas hara bahetti ufifuyu afambala kes jira. Akka gabaas kanatti warri dandik lensa jibuti tohatu jirachu dabun tuyur waran Amerika kana balarbu sufadanda. Akka gazetan Washington Post gabaasetti fakkenna fi warri dandik lensa tohatu ka jibuti kambi lamanor kes jiru ado ujir jiru kan hirrafa kan video tabata kan hujir ise bilbil bilbilata kan ammo chaati kam. Rakku akkanaati fi yo heddut yuridik kum qillensira tu yu walindof embassy in Djibouti ka America jiramo dan din qillensa dunya ka Djibouti ranqatta murtu rakkinin qabdu rakkin jirulle inum fallaje chundubat nami ha gammata la fa diyo tana Nepalit chochot ke sadrumate kum jahafi dibla ma gahut jir calu jira yo gabas gargarat adunya len hojjettot lubum bararsan Nepalit ergitetin caccab jalatte namlu buna fa barbadu jirt laftitunine guya jahanduratte Nepalit chochotun jechu namheddu fitte heddu ammo babbakachift nami heddu man dabetin gompe amamtu ka gaddisuma af jedanetin waltqabatan ke seta ujir motumman Nepal nama matin isani laftir chochote ralubu dabde fi dollari kum tokko kenne kana mwaka refisani tina wala tanjereetin dolara ibba furiko du fijir. Nami bijisuni heddun rakennum gara gara kes jir. Bijititun yu heddu lafa afangalana jal iattu antate filafti chochote namiddu tirrabala kanatin kesa lubbu labun bekamt. Warri akkal lubbu barbaad kunin nama lubbuun hafi barbaadu jir kunin daim gan kutani shani koteetin chaachab jalabaase deki kuma dikka tokku jala. Ture ammo ammalle ar warra tokko nam gan swadduma chaachab kana. Jalabaase odu nam afkabtanu.
Sora galatomi kadaggefata jirta radio sagale America saganta afan oromoti. Jushota Ethiopia ra gar Israel itgesaman mormiga gesan gar ho karati jijirame otikate namni kudasadi madani jiru kuni sirirto ta poliso ta kadabalatu ta u gabafa mejira. Jushonni Ethiopia ra gar Israel itge saman kun logi tunurratti gagge famajechudan mormi yero dagesisanit poliso ta walin walitti buan hirirtonni dagaf qarura polisitti darbata ka turayyo ta polisin immo ujummodan bishanitti bifudan akkasumas rasasa lastika yero nama adochun halelun itti gargarame Mormi kana kan baanisi loltun Israel kan hiddad alata Ethiopia ra gamasene polisota Israeli nirore bammu video mullisu egargani boda kunis logi gosatu ratti gagge fameje chudanta usati garajabine polisota hadabatu dadanno jedu qabatani turan hirirtonni kun hawasa jushota Ethiopia ra misensa hoggana kan taani fi Parlama Israel ke satti misensa katuran Nina Tamano Shata akajadu.
Lo yitakhen sheteva o yafakh liot faktor lekhakh sheyesh yoter marshel
namni bifagoga qama satif jede polizota rebamu arrabsamu vlogin ratti gaggefamu inqabu jedan Israel ke sa jushota Ethiopia kuma dibatokof kuma digdamata antujira kunisi bi Israel ummata miliona sadde qabdu ke satti lakofsati qota usati heddun sani barakuda sagal sadde tami afuri barakuda sagal sagal tami tokko motumman Israel Ethiopia rafu de bi yasa ke satti qupsise kannen Ethiopia ra dufan kun technology sadar ka olana kabi Israel itti baru dadabani rakkata turan Hawas Israel jirenya biyoti gamadiya fakkatu gaggesa wantef garu bayen sani irirtonni kun logi gosatu nuratti gaggefa majedu rakko ada hin qabnu jechuu isaaniiti. Akka kanatti jiraachuun rakkisaadha. Ilmi koo daandiirra deemuyyuu sodaatee jira jedhu hiriirtota keessa Vaandaa Iili. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu tasgabbiin akka bu'uuf iyyataa jiru. Warra loltuu Itiyoophiyaa reebeen balaaleffadha akka jedhan Netanyahuun kanneen kana godhan seera duratti dhiyaatu jedhan. Hawaasa Itiyoophiyaa Israa'el akka jaallattuu fi biyyattiin yaalii guddaa gochuudhaan akka salphaatti dhufanii hawaasa Israa'el keessatti akka dabalaman gochuusaas dubbatanii jiru. Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:41 ta'ee jira. Biyya ammoo galgala sa'a 2:41 sagantaa keenyaaf itti tunca'iin dura jimaata waan ta'e wallee afaan Oromoo hin ta'in dhageessifna. United We Stand jedha.
United We Stand, divided we shall fall, as if I'm an enemy. Sonke ma Africa, Africa is our home. Make it a better place, as if I'm an enemy. Sonke ma Africa.
Peace, love, and harmony. Thank you.
Afrikaan tokkummaan dhaabachuu qabdi jechuudhaan weellifame dhiyeenya kana Afrikaa kibbaa keessatti addaan qoodamiinsaan okkara kaa'ame ilaalame kan sirbamedha. Lady Smith Black Mobazoof saalikkeeta hedduu galateeffannaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ka dubbisneef dhageenyarra. Baqattoonni Liibiyaa Bengaazii keessa jiran haala hamtuu keessa jiraachuu dubbatu. Bakki isaan yeroo ammaa jiran bakka ISIS baatii darbe lammiiwwan Itoophiyaa kan kaan morma isaanii gorra'uun kaan immoo itti dhukaasuun ajjeeseerraa fagoo mitii jedhu. Namoonni fuula ofiitti haguuggatan gandeen keessaa siif achi deemanii namoota waan ukkaamsaniif jecha gadi ba'uu sodaannaa. Mana keessa teenye illee sagalee keenya gaqqabnee dubbannaa jedhu. Tarii guyyaa tokko dhufanii nu qabatu jennee sodaa keessa jirra. Kanneen jedhan keessaa lama tuujubeen Bengaazitti bilbiluun haasofsistee jirti. Kan obboleettiin tokko dubbatte haala jiru kan ibsuun jalqabna.
Amma haala nuyi keessa jirru haala sodaachisaa. Amma sagalee keenya ol kaafnee dubbachuun illee hamma dadhabnuttiin sodaanna. Naannoo nuyi jiru naannoo sodaachisaadha. Kanaaf ijoollee obboloota keenyarra kun ga'ee booda immoo sochii goonu ishee hojjenne qonqoo keenyatti nyaannullee jarallee amma amanuu dadhabnuttiin sodaanna.
Sila isin mana lammiiwwan biyya sanaati kan isin hojjettan?
Eeyyee isaan bira hojjenna nuuni. Warra isaan sanatuun ta'in warra kaan jira miti. Jara warra fuulatti uffatantuun ta'in warra kaan bira hojjenna nuuni. Garuu mana nuyi hojjennu kana keessatti bishaan obboloota keenyarra kun ga'ee booda sodaa guddaatu nutti dhaga'ame. Durumaan iyyuu sodaannaa gaa. Waan dhufu fudhachuudhaan immoo qophoofne jirra. Waaqayyo immoo yoo namoota nu kaasee addunyaan kana keessaa butee yoo nu baase malee giiftii koo lammiin Oromoo biyya jiru hundumaatti qomoo adda addaatiin Islaama kiristaanatu hin jedhin. Waaqayyo namoota obboloota keenya ilaalee albee isaanirra ga'e ilaalanii obboloonni keenya warra hafaniif immoo butanii akka baasan isa kan siin jedhan yoo danda'ame.
Ati ergi iddoo sana dhatte ammam ta'a?
Naannoo waggaa tokko dhaqa.
Ijoollee warra du'an keessaati namoota beektu qabdaa?
Yaan kanan beeku Sudaanitti kan wajjin ture Awwaqee Gammachuutii fi Mangistuu Gaashee Sudaanitti wajjin naannoo gara waggaa torbaa wajjin ture. Achi chersis bakkuma tokko ulfaan hirmaataa turre si wallaadhas.
Walii wajjin baatanii isin Sudaanii?
Sudaanii nuti dura ba'ee ani dura baanee isaan immoo nu boodadha kan isaanii ka'an.
Erga ijoolleen kun ajjeefamanii booddeedha kan isin manatti ol galtanii karaa gadi baatan dhabdan?
Yeeddi isaan kana ta'anii booda dhimma amantii kiirraan kan ka'e amma gaaxinnoo ishee sodaannee manuma keessa teenya sochii hin goonu gadi hin baanu. Yoo baanis immoo gara bitaa gara mirgaa ilaallataniitu ijoolleen kan daabbollee yoo bitanii nuuf fidan.
Mootummaa namoonni warri fuulatti uffatan sun jiran naannaa sana jirtu isin?
Amma iddoo bakka ijoolleen keenyatti qabamanii laa kiiloomeetirii baay'ee miti. Kiiloomeetirii 100 hin ta'u bakka isaan qabaniirraa nuyi kan jirru fageenyuun irraan qabu.
Ijoolleen amma qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Baqattoonni hedduun yeroo ammaa mana hidhaa keessa jiru odeeffannoo jedhutu jira. Kanneen mana hidhaa keessa jiran keessaa namoota beektu qabdaa? Haala isaanitti jiran qunnamuu ni dandeessu?
Ijoollee warri kaan mana hidhaa keessa jiru. Ijoollee warri kaan immoo gaa kennamanii dhugaa gada barfamanii jiru hundu'anii waan beeknu tokko hin qabu. Amma gaa bilbilanii hin beekanii amma hin beeknu gaa carraa argatanii yoo isaan nu bilbilan immoo sitti ni maan.
Ijoolleen lafa isaanitti qabamanii ajjeefaman sanarraa fagoon jirtan?
Fagoo baay'ee fagoo miti.
Kanaaf namoonni nama qabanii ajjeesan sunii naannaa keessan sosso'u jechuudha?
Sodaa guddaa inni jiru amma mana keessa taa'uudha. Mana keessa jirra gatii ta'ee fi marsanii immoo qabanii dhugaa kellaa hundumaa.
Mana namaa keessa immoo deebi'anii sakatta'uu jarri kun?
Bakkan ture bakkan hojjetaa turre akkuma kanatti uffatanii ollaa dhufanii jennaan nafseedhaan kaddafnee kan keessaa ba'an. Akkuma kanatti akkuma ijoollee kana qabamanitti uffatanii dhufanii jennaan dhookanneetu kan bari halkanii mana baqanii ba'anii amma iddoo biraa jiranu.
Magaalaadhuma keessa deemu jechuudha jarri kun?
Eeyyee magaalama keessa waan sodaatan hin qabani.
Fuula isaanitti haguuggatanii?
Eeyyee.
Namuma argan qabu moo yookaanis akkamittiin namoota butu?
Hin gaafatu karaarra yoo deemtu si gaafatu. Maqaa si gaafatu.
Waa'ee amantii si gaafatu?
Amantiin immoo waanimmaa guddaadha kan inni main pointii dhaawate inni amantii immoo.
Marratti waan jettu yoo qabaatte?
Kanan jedhu obboloonni koo sina buqqeedhaa kennamaniiru. Warra hojjiniin ture tajaajilaa turredha. Cherchi tokkotti Nafroniko, Laminko, Ari Amara Soromo Sutunjarin, in Castanus Muslima Sutunjaga, Maga, Binjala, all the Barsani, Boloni Kenya, Wolfana Kanduani, Kanaf Billa Fajira, Mundumati, Laminoromo, Lamina Mara, Ketahund Martin at the Natile, Ketad the Dating and Walter Jajilaj, Kawargar Garajuru, Yonan, they say, Dabot Korgani Lamatir, Manikan, Juninjuru, Amara Stigres Tunjar in it as well. Leftic one by Rom Sagudan Varsi Segati, Kafajirani, Ticket Ajirani, Butaniaske Sakanubas and Bolota Kenyaman at Ajiranis, get at the Dati, meet a maneuver Jeremanis, Adarakis and Lubusani Baranj and Ergankap. Some Madame Dames Sinisi, Sochimanu got Afrota Kenya, Gadilla Matakala Matade Venut of Neta, the Rab Bolota Quadrakis and Kenya Gaharas Boris in Benu, one from Motofoot from Mogas, Machurum of Pop of Neta, Ragawango, come from Mata Brian, come look on a boat. Kita jurut terbinaan lebih hundu mawro mula fajarun ufakun jadan.
Acuma Benghazi kesa namni an House of Seasef Sudan agenya avjeccha mak ansa akan amne fere halero amma kesa jiran nafib sejra.
Egar timi kesa jiru ga durani ani hoji hojatan tu rejecho da hojin ki jamali da lola durani sana kesa mana yala kesa no jata tu re. Mana yala sana kesa jecho da bakar itu bakar refa itu fitan jecho da refa abashale. Ajaisani, isa kan murmara kukutani, isa kan mualam tanin jechoda ajaisani, isa kasisanan ojjataturay jechoda.
Wati ogesa egum safayyati?
Laki, odo kasintani ani muhoji zabanyan marfa sanangale sharikatu na kudatean.
Maal gotu ga refisu neroni dufuusin?
Ye refisu nerodo fuwaan jechoda, simatetanan talaga galcha. Aci mo alkan ini nojek dekor aku ya nanti telaga sengkesa mo baru itu fani wari ab mati yobe kami dekor dah tu fani sudah tu
telaga cuman
telaga dekor na fangke ngatin fridge dah fridge refah dekor arief yo abasha teh yo nama biaya berate acuma fani fridge ni nama biaya berako bati jerat sengkesa tu gugu ge baka ajae dekor dah kami saji jirane. Kimbode food and it ni bakatokoti awalu. Yo ture ugato kofa dia sagal fagia shafauta yesu.
Kano jetta turte at Duran.
Duran kanano jetta ture. A chitin jechuda bakani a mantiko erosana ting yechuda kristanu majedesan angale. Bayena je kuture yechuda, bayena rakisoyu sharika gudara wante fuyumu wanto kolena gochundan denye. Rako bayen aku nama sura itu mansur ada awak ayam kata cahaya juru, hoji sana kesa jecuda, ofuma sediko tidak dukubeta nambah jecuda, tapi mawai aja sahing jecuda bayi aja nama karara tu risa, wana kasat kasihkan afidaniru nanti tuhan bayi aja anu sana tu, lega cara ambirangka boleh nanti kesa bayi jadi tuan nanti kesa hoji cahaya.
Amma halli ina anu Benghazi juru malfakat.
Gahani nanu aci juru bayi sudah aci sahaja dari bani tuh firakinya gafat tu nama rakyat itu ku gafat ni tuh rakyatnya sabang undan dengu. Gakan mati manu makhesa tengi jecuda nau berasal iya dah datin tengi tu mau agak walik kadang nama le jecuda dari bani tuh iwan tu ku tu kuli ku cundan dengu. Iwan kasih kesa juru rakyat kun sabai cuma ada jecuda ega. Nampi jalan rangge jecuda mana keseti tiyitin dufeto ing isakan aje sudan dah. Kanumu akayong kadang leh semua jecuda ciran ciran yero tiyitin tokai baka. Nuh berah jecuda baku mau buat buah tiyitin sini galas.
Magalasa nak keseti warana tu ke famajram?
Eh magalasa keseti warana tu ke famajram. Gare ada ada tin jecuda nanu nanu kawasan ijaran. Kenya fuari mtino nama alankuni dari nanu hambirajira ngechuda wari mo biyaftaba nijirankuni mo jiru nuhama nanu sahani jiragaru gadibane to isani timu la chundande ngechuda wano matoko le gadibane wanto kubita chundande
wari biyato ata nijiran motumara na anje chuketi
wari ama nanu nijiru to ata motumara garu gutuma ngosuti to ata nudonta ngechuda baka baka kabata nijiran sinigale. Kanafi yang jecura, nu amma baka jari kaba tejer, wara motuma kaba tejer, sana jira jecura. Tiko manjen nuka, wakayof galan nata ugaru, itu mula netu yang jira jecura. Manu makeso goram nejira.
Sani.
Nu warga bamana yom feto inu arbi nu bahasa jenle kanafaso dah cajira sini galih.
Krefatani te semua mana kami kesejrat.
ఏసరి సన్నేటి మొదకన్ నేజిరా అన్న నమ తొక్కతు నమ సూడనితే నమమ పాస్పోర్ట్ కబుతు కరే ఫతా అచ్చిం బోడెను మోదకన్ నే సూడనిసన్ రాకిరే సన్నే ఎర్గసి బక్క ఫిర్రి ఫిర్రి మో వర్ద బక్కి సేను దబే నుత్తి బిల్ బిలే అచ్చిత్తి నుత్తి దుఫేతే బాయ్యన్ నేజిరా మన తిక్కో ఏ కేసు జెచ్చుడ బక్క అన్న నమ అజాబకన నమ బక్క గౌమితి మన్నేను కేసు జెర్వేచ్చుడు
అమ్మ గది బౌన్ దండేన్యున్ సోదాన్న నాన్ జెత్తే మాల్ న్యాచుత్తు జుర్తు తమిన్ వానిసిం బర్బాచిసు అర్గత్తు
ఎగా వాన్ను బర్బాచిసు సన జెచ్చుడ అక్క హత్తు సన సోదాన్ నే సోదా గుట్టా కేసదేయే ఎరో జెచ్చుడ నాన్నోలా అల్లెతో ఎరో నాన్నో నుండి తియు ఇక్కో నమ్మిన్ జిరాన్ సూత జెమ్మెదే నన్ను తొక్కు జెచ్చుడ నమ్మే అఫాం బేకోయి నమ్మి అలమిన్ సార్ ధీమా చేస్తుడా నమ్మ ధీమా తెసను నమ్మ గుర్రాచ కనాఫీ అది కనద్దాం రాసు దేతో కన చెట్టుడా నమ్మ ధీమా తెవై ఎర్గిలే దడ్డఫేతో వాసన బిబ్బితేతో ఏనో దొఫే ఇసుమ గుయాస దిగుయా కుర్ఫా ఎత్తింతే నేచూడా కసి
యోమ్ గరా సన దత్తతి గరా లీబియా
ఒగ్గా తొక్కో జియాస దివై తయేరా
పేడుమర్రత్ ఆమ్స కబ్దు యోజరా
ఏగా ఆమ్సనని కబు అనన్నని చెచ్చువర్ బాడు యాలమ్మీకో యాసవకో ఎగాను బియ్యం హుద్దత్తి బియ్య బియ్యరత్తి చెచ్చుడా రక్కో రక్క నాకు నుకున్నామా అక్కను మత్తి మో రబ్బిని చెచ్చుడా రక్కోకే నిహుండ యూడు పాఫోరు లమ్మీకో ఉండి నీయు బియ్య బియ్యరత్తి రక్కతేతో చెచ్చుడా బియ్య కేసత్తిలైతే బియ్య అంబారత్తిలైతే రక్కతే జిరాత ఇక రబ్బిని మో అక్కమ గొడ గొడేతో బియ్య కేరత్తి చెచ్చుడా బియ్య కేరత్తి బిలుసుమ్మాడన్ను అటే విసు చెడేతన నామ సఖన కవా
గలతోమా వాకయ్యం మోసిన ఏగు
ఆమెసిన్ ఇల్లేమో వాన బిన్యారత్ నుగ్గబాస్తని తో ఏసినో నియారత్తని రబ్బి సినాదాబు నుగ్గిరాడా
dhaggeeffatoota keenyaa wiixata yeroo mara kadhiyaatu qophii ispoortii akkasumas ameerikaaf uummata ishee dhaggeeffachuu hin dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.
kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
filannoo biyyoolessaa sudaan eebila 13 hanga 16 geggeeffameen sagaleen lakkaa'amee bahiinsaa beekamee jira. gareelee hedduun filannoo sana dhiisanii ba'anis pirezidaant Omar Hassan Al-Bashiriif paartiin isaanii National Congress injifannoo gonfachuu isaanii labsan. naannolee haga tokko keessatti namoonni sagalee kennan xiqqaachuu akkasumas rakkoo raabsii meeshaalee filannoorraan kan ka'e guyyaan sagaleetti kennan dheerateera. duula filannoorra uggurri kaa'amuu fi mootummaan waliigaltee gareelee mormituu hidhannoo qabaniif hin qabaanne akkasumas hawaasa siivilii waliin sababa walitti bu'iinsa biyya keessaa irratti marii biyyoolessaa geggeessuuf ragaamirra boodatti jechuu isaan kan ka'e kaadhimamtoonni hedduun dorgommii sana dhiisanii ba'an. guyyaan sagaleetti kennan guyyoota 4 dheeratuyyuu lakkoofsa namoota ba'anii sagalee kennanii xiqqoo ture. yuunaayitid isteetsiif michoonni ishee biriteeniif noorweey mootummaan sudaan filannoo sanaaf haala haqaaf walaba ta'e mijeessuu dhabuusaaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru. bahiin filannoo sanaa uummati sudaan kan fudhatama qabu jedhee simachuu danda'u miti. yeroo filannoo sanaa hookkara ka'e ni balaaleffanna lammiiwwan sudaan kanneen adeemsa siyaasaa karaa nagaaf fudhatama qabuuf walitti bu'iinsa jiru xumuraan ga'uuf jijjiirama bulchiinsa hiika qabuuf sabatiinsi waariinsa qabu akka dhufu fedhan deggeruu itti fufnaa jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura.
kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteets calaqqisu ture.
dhaggeeffatoota keenyaa yaadaa fi gaaffin keessan cimina sagantaa keenyaaf nu gargaara karaa feesbuukii keenyaa karaa iimeelii hundumaa nu quunnamuu dandeessu. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 fi 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. gama keenyaan wiixata walitti deebinaa boqonnaa gaarii nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatti itti fufa.